Ambiru na wakonda po, ntimo na wapasa po, chikondu na wapasa po, but they never trust you. Nani jabe gemu, gemu, gemu. Nani jabe macheza, macheza, macheza. Uya selebu konda ife, uchi wane chikondu kufewa. Uya selebu konda makansta, uchi wane chikondu kufewa. Uya selebu konda imeo, uchi wane chikondu.
Mundi base, mundi base, mundi base.